na 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 na. It's a spatial education. Ebiroto tebiringa nena kutezirwa chewasubiranga labalero chituseko lunoru nakulwo owanye obomu mwanyi na zegendo fumbe wafunya tena kuma ate tunaganira wa ngofunyo yako ya gala bambi gendo fumbe wafunya tena kuma ate tunaganira wa ngofunyo yako ya gala ofubanga nyomo kwano newe kuma nokumo bufumbo wo banji banja bakuteze bala bengo kabango bufumbo bukulemye katonda ya Bufumbo, temu musula muguluka, webiganye munango sabanga, nakuwa magezi, amakago gakwase katonda yakuma, awatali mukumi, tewera likirira mbera nga wali, ajagabirira, atera uliriza, omwami teba muvuma, ofubanga nyokulaba ngomusanyusa. Bokole byo byayagala olobufumbo bunyume muangale mwanyi na zegendo fumbe wafunya tena kuma ate tunaganira wa mafunyo yako yagala bambi gendo fumbe wafunya tena kuma ate tunaganira wa mafunyo yako yagala. Vamos mutima kwange munda wala si uliranga mbate mwanwanye omuchala teba mukuba ne wasobyo muyita muchisenge ne mudingana veno tutyo kuswala mukwano chikume eche chama chikume vutiribiri temugenda kulemererwa ofubanga nyo kukola amakago gale mokuswala abana basome omuchala yambale nawo nyirire ebirala binajja mukama ye